kabisa penzi lako. Punguza pressure mpenzi za mitandao. Oh darling, niamini mie. Ifikapo kwa penzi lako, ifikapo kwa furaha yako, utafanya chochote kwa ajili yako. Mana mimi mpambanaji, mimi sukila za. Kama tukikosa leo, kesho tutapata. Mana mimi mpambanaji, mimi sukila za. Cha muhimu hai, pesa kwangu makaratasi. Subira, subira, subira. You don't have to worry, baby girl, you know I got you. You know that I got you, babe. You know that I got you, babe. Na upendo wako, ndiyo mwanga wangu. Na imani, ndiyo ngazi yangu. Niombe mpenzi. Cause in this life, as long as I'm alive, baby, tuta make it, lazima tuta ball. I put it on my mama and I put it on my soul. Tuta end up here on the New York. Kule tumetoka mbali, kule tunakwenda ngori. Baby, don't you ever forget our story. Hata kama tunashindia mtori. Baby, you know you're my glory. Mana mimi mpambanaji, mimi sukila za. Kama tukikosa leo, kesho tutapata. Mana mimi mpambanaji, mimi sukila za. Cha muhimu hai, pesa kwangu makaratasi. Subira.